When we are equal. Isikhathi sami besiphelela kubani.